Mama, a chocolate. Kwake nimesalinda, nipigwe ndumu sinapokwenda. Uliniona wanini? Akanitakatisha mwenyewe, napewa matunzo ya kwake. Asa kwanini nivuruge? Usijipikishe visimu nao, 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 nao. La mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelithika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao, 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 nao. Mini mezama, mini shazama. Mbalistu kwenda, mbalistu kwenda. Mini shapenda na niko benzini. Yako mapenzi ulinifunza uchoyo. Hasara roho mizevi nikoloyo. Yani miaka mia nisiwezi kurudia. Kama unaisi natania, ndani utelezi umepota bamia. Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelithika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao.